or made it.
Yenshik is a tungi. Kasa sikosi woni, shabita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi. Yeah, sunona siko sagi tagi ubafu. Drip so hard lakini navyona nikupe makafu. Chips haziku shibishi tu zinakufanya utoke mashafu. Uropokaji ni kazi ya bure na pia ni kazi ya kipumbafu. Miskufichi kama ni fala fala. Feeling like tizi, rapping these bitches kama ni sala sala. Sala sala. I'm not bossy, kama ni ndala ndala. Pesa ilali, mama ni dancing, kama ni gwala gwala. Speaking of low key, mimi to kiki, song kifanya kiki sinema. Tukiacha kuhead, goma zinabamba, doivo tuwa mtaki kusema. Mlie mtuma, tumesha kalisha, tena subuhi na mapema. Wapo ambona jalibu kubana, lakini ngoma zinapenya. Penya, woo!
Yenshe giza tungi. Kasa zikosi woni, shabu itakungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.
Kazi nzuri na siyo tumbuwe mbuna kama hautaki bus. Jeans belly chepe kali limetupuwa kwa cut. East, west, north, south, katika yangu upati. Utafika la mkuti, utanyona la mpati. Show, kali, bay, bay. Big boys, stand swags, ey. Hey, wanangu watu wananiti chamalu na wanajua siongei. Kutona kwenyewe mara moja moja jupande sawa tutukei. Mimi ni new school plate namba mpya namba ni EEE. Tusha chukua sana TMA tunelekea BET. Trust the process unaona atua tunasemaga TTP. Utamu wa wishi ndumana sky namba rapa wa GGG.
Yenshe giza tungi. Kasa zikosi woni shabita kungwi. Make it rain, nione wingo kumbi kumbi. Wache kilele ukwepo wakati na skimbili ya chips vumbi.